do to quare quatanza, a quire wamba. You can a home matro for the wamfa. A quenna mobberman a wancha. Neda, ujami hoquas wanka. And can be any bad on soup. The be a minion upon soup. I wanna by here, I've been a minion among your consu. I'm in a minion on soup. Although Juna Benham called the wolves. Although TBDB at the onye giddy giddy na. More one more debia into GDG. The world we have is pretty pretty na. I'm running back to you.
Itakuwa ngumu sana na nikawaza where you are, you're far away, come back home. It's not the same without you, baby, come back home. I need you here with me, come back home. Tears on my pillow, yeah. Narudi niji fariji kuona karibu taru nyumbani haielezeki. Oh, I miss you. We are chat you. I miss you. Nikaa na kufikiria baba na kuwaza kila saa. Tears on my pillow na kuwaza days and nights. Nimechoka nipo njiani na mimi we jirani unipe furaha. Kila siku nafungua pazia asubuhi angalia nje njiani, nikidhani pengine siku tarudi. Ili tena niwe furahani, natafuta nyayo zako. Narudi nijifariji kuona karibu tarudi nyumbani. Haielezeki. Oh, I miss you. We are chat you. I miss you. Nikaa na kufikiria baba na kuwaza kila saa.